Disman Torakata Nyeke se tiena yo. Exclusive from ZambianTunes.com. Hiwe Kadibuni mwewe na chipanda Mwaiseni kuzamia imwe chabaso. Aikona weno kufipange Midanzo shonze fwewe kukulanga. Bazambia mchadidila Ama gelo mwewe kulowelela.
Show them
mtuwe kini Bode yome wewe shake it.
Show them
Mibalange kochi mwewe dance Kupala dance shake it iwe.
So Chita so, bazamda tushana so. So, uchimwewe dansi ni so. Chita so,
bazamda tushana so.
So,
uchimwewe dansi ni so.
Bazamya
Bulale kachaji na kona panono.
Rakata, mnye kese, rakata.
So, bazamda tushana so. So, uchimwewe dansi ni so. Chita so,
bazamda tushana so.
So,
uchimwewe dansi ni so. Bazamda tushana so. Uchimwewe dansi ni so.
Tekweso kuichinga, inga wafika boi mukalabu. Boy kuichaila kabiri mula sango na bamukabe. Hey, tatua kwa tama wanu kumidansa ni fuego ba namba wanu. Bola ni pansi ngole fuaya iwe kuivila pansi. As long as zile chitika nenda lama iwe shile itika. Hey, nishuri sefu pa Zambia kalipuni sana.
So chita so pa Zambia tushana so. So usimwewe dansi ni so. Chita so,
bazanga tushana so.
So,
uchimwewe dansi ni so.
Mboto,
bazanga tushana so. Uchimwewe dansi ni so.
Tie, kupama, polama, binama, senama. Kuivila so, shala so, gemu ni so. Bazambia kachari la tuisa mkuipo saka so. Dismanto na mieba kumpala dance. Kuivila so, kubendama. Iwe, no chukula sengelelo kuselelo kukua so. Ela futinga chari la sad. Kuivila so, shala so, gemu ni so.
Tushana so. So uchimwewe dansi ni so. Chita so,
bazanga tushana so.
So
uchimwewe dansi ni so. Bazanga tushana so.
Papa upa wa Chester atishane.
Uchimwewe dansi ni so.
Osale B-Man Hopkins.
Bazanga tushana so.
DJ Martins, DJ Twist.
Uchimwewe dansi ni so.
Nasipata style Louis Chips.
Bazanga tushana so.
DJ Jamuche, DJ Mosquito.
Uchimwewe dansi ni so.
OG Babe, DJ Dizmo.
Bazanga tushana so.
Papa King BM. Atibanya
Uchimwewe dansi ni so.
Navashala, navashala Vamboto.
Bazanga tushana so.
From BS Tiena yo.
Uchimwewe dansi ni so.
Efuru wapu efifini.